unanijua jua. Fundi wako ni peti peti, tukigawiana joto kwenye kimvua mvua. Tujifunike blanketi, tukitafuta watoto. Sura yako ya upole, sauti ya nitoa vipele vya ngozi, kam kama kange ya shilole. Tena umbo lako mama uchokozi. Si kwachi, si taki, si kwachi, si tani.
Safari, basi kwako nimefika, yeah. Tamu kama asali, ukinipa naridhika, yeah. Unanipeleka mbali, hasa pale ukinishika, yeah. Kifo cha mende chali, jasho linatiririka. Nimeshafungua moyo, nawe fungua wako nikae. Nipe bila choyo, na watoto tuzae. Si kwachi, si taki, si kwachi we, si tani. Boy, you're the one, number one for me, yeah, yeah. My angel,
Liza on the mix.